kibazo dufite nk'abanyeshuri ni uko ibiciro by'amazu byariyongereye ku giciro nyine kikubye icyo twasanze byatewe n'ubwinshi bw'abanyeshuri bwiyongereye.
Abo banyeshuri bavuga ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu bahangayikishije abamaze igihe biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare. Baragereranya uko ibiciro byahoze n'uko ubu bihagaze.
Twe twabaga mu nzu y'ibihumbi 20 ariko ubu ngubu turi kuba mu nzu y'ibihumbi 50. Tubamo turi bane, urumva twakwiye kwikombina ariko nyine ubona nabyo byikubye nka kabiri rwose. Kuko akazi kagoraga nk'icumi k'agashambureti gato, ukageze ku 20. Iya 20 gusa bigenda byisa nk'aho byikubye kabiri nyine. Ibiciro byarazamutse bikabije cyane.
Ukurikije uko imyaka yagiye ishira, njye nahageze 2016 ariko nahageze inzu uyishyura 15-20 kugeza ubu ngubu. Iyo nzu n'ubundi urayishyura 25.
Aba banyeshuri bakeka ko izamuka ry'ibiciro by'ubukode bw'amazu ryatewe n'uko mu ishami rya Nyagatare hazanwa abanyeshuri benshi batari bahasanzwe. Umubare w'abakenera amazu yo kuba musa nk'urutu bwinshi amazu bituma bene yo batumbagiza ibiciro.
Hano bahazanye abanyeshuri benshi n'ubona bibaye nk'ikibazo ku bigo cy'inzu dusapotinga twese ku mazu byari bigoye ukabona nko gutanguranwa.
Ni uko twagiye twiyongera uburezi bwaje hano twari turi sapazide yo kuba turi irukara. Urumva byagombaga guteza ikibazo. Twaje turi abana 300 bisanga abandi bari bahasanzwe.
Nk'iyo ugerageje kubaza abantu ukodesha nabo ntabwo yakubwira ngo biterwa n'ibi. Gusa iyo abonye abanyeshuri babaye benshi mu karere ahita yumva ko nyine amafaranga yabonetse wenda agahita azamura. Nicyo ntekereza. Wenda nk'ikindi dushobora gukeka ni kuba umubare w'abanyeshuri babaye mwinshi kandi nanone inyubako ziri mu karere ka Nyagatare ukabona ni nkeya cyane parapolo y'uwo mubare tugomba kwakira.
Aba banyeshuri babwiye Ijwi ry'Amerika ko kubera amazu ahenze hari bamwe bashatse amazu mu bice bya kure y'umujyi ku buryo bakora urugendo rw'isaha n'amaguru bajya cyangwa bava ku ishuri. Uretse no kuba bakora urugendo rurerure ariko bavuga ko rimwe na rimwe hari n'abahohoterwa mu nzira bataha cyane cyane mu masaha y'umugoroba.
Nkatwe nk'abakobwa hari ikibazo cy'abantu bafatwa ku ngufu, hari ikibazo cy'abantu bibwa nk'amatelefoni ukaba uri kugenda bakayiguca ku za gikapu cyawe. Dufite ibibazo byinshi.
Ingaruka zo zirahari nyinshi cyane ko iyo ntaba muri hosteli biba binsaba ariko ndaza gukora inshingano zo mu rugo nakita ko ari nko mu rugo rangiza nkagira ko n'inshingano z'ishuri. Wenda ikindi navuga ku umutekano wo bari mukeya. Hari nk'igihe ushobora gutaha wageze tide ndende cyangwa hari amasayinimenti wari urimo wagera mu nzira ukajya kumva igikapu kigushwikuje ugasanga nyine umuntu yiga avuga ngo ibyo byose reka ntahe kare kugira ngo bataza kunyaka itwange mu nzira.
Byigeze bikubaho cyangwa hari abandi uzi ibyabayeho?
Njye ntabwo birambaho uretse ko hari abanyeshuri benshi twigana byabayeho, abo batwaye imashini, abo batwara amatelefone kandi ugasanga n'ubundi bari gutaha mu nzira zo natwe tunyuramo hasi.
Hano twavuga ko hari ikibazo cy'umutekano muke.
Ntabwo twavuga ko ari umutekano muke, ahubwo twavuga ko ari nk'ubujura cyangwa urugomo. Nk'abo ku bakobwa wenda hari igihe babafata ku ngufu, izo kese zijya zibaho no muri kaminuza ni nacyo kibazo duhura nacyo.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare buvuga ko iki kibazo cy'izamuka ry'ibiciro by'ubukode ryabayeho kuko nyuma y'uko abanyeshuri babaye benshi mu mujyi ariko ko hari ingamba zafashwe kugira ngo bene amazu badakomeza kuzamura ibiciro cyane. Nubwo ku rundi ruhande ari uburenganzira bwabo nk'uko David Mushabe uyobora akarere ka Nyagatare abivuga.
Iriya univerisite twayisabye tuyihabwa na perezida wa repubulika, ntitwakwemera rero yuko abantu bahinduka babonye. Ubundi ayo mazu yari yarabuze abayajyamo, uyu munsi yabonye abayajyamo kubera yuko perezida yaduhaye univerisite. Kuba rero hariho abantu bakomeza guhenda ntabwo twabyemera. Ariko ndabivuga gutyo ntabwo wamenya niba ariho umwana wahenzwe yahenzwe gute. Ibyo ni by'umuntu yagenzura bimwe na bimwe, hari naho twagiye tubikemura biranashoboka. Icyo numva navuga gusa ni uko twebwe tutemera kuzamura ibiciro uko abantu biboneye. Ikindi tutakwemera ni uko abantu babona inyungu z'irabunomo, ntabwo byaba ari byo. Ariko nanone uburenganzira bw'umuntu ku giti cye nanone ntitwavuga ngo turabuhagararaho tuvuge ngo ntabwo uri bwongeze. Hagati aho niho tuvuga ngo bwongeza ariko bikongeza ukabije.
Abiga muri iri shami rya Nyagatare rya kaminuza y'u Rwanda bavuga ko amacumbi ahari yatanzwe haherewe ku bafite ubumuga kimwe n'ababa mu byiciro by'ubudehe by'abatishoboye kurusha abandi. Abasigaye basabwa kwirwariza. Bavuga ko ingendo ndende bakora bajya cyangwa bava ku ishuri nazo zibatwara umwanya muremure bakabaye bakoresha mu kwita ku masomo, bikaba binagira ingaruka ku mitsindire yabo. Ku bw'aba banyeshuri, Leta ikwiye kubaka amacumbi ahagije ku buryo abanyeshuri babona aho kuba hahendutse kandi hegereye ibigo bigaho kugira ngo barusheho kwiga no gutsinda neza.
Turi abanyeshuri bashyizeho nk'amacumbi ahagije, tukajya tuza tuje mu mashuri twebwe tukajya tumenya sitarago yo kwiga. Ariko ubu
ndaganza munyamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ku bw'ahagije.